Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alalbare sappo lewru juin hitande 2026. Sakrabe to gondum hedade hejuji amen de lende mangal mudum kabjon fu andom chalmin am sanne. Batu mawdo gatte do hitande fu ardade golleji pawide e demal mo kana kilam hakkudejo o ardo to ka wadi kenyen bamako do dabereji kewdi woni bamadi yalla demal hitande hikkangal kanyin ko an heba latade. Gallure gawonde ana woni jokkitade bisminde yimbel egube iwde jonde mo em urube lamu kidal wi gollirgal ngal be noddirta development social ko buri galleji temre nay woni jottille on do nyaloma himme yurumere ka ko be kasindine mudum fu ana woni be goddi wadne dum sakra dum sammi kabaruji dum jogono am kidde hande bismillah modon hedade men faabaade yimbel demobe le leedi amendi wallude be yalla be keba ko be wallude be yalla be keba angere kan ko nande mudum do woni da yo yoga e dabereji bamaadi yorto kananke lam hakkundejo o yalla demal habu hitan hikkangal kan ka an heba latade o holiti do wiide habu o kilo mudum waram sotirede bud mal hemera e sefa ko naro bangal angere o ka holiti do wiide winay tati woni ko chakurdo wartafa sotire haylo on do nokku ka himbel haya himbel do yoga e dabereji bamaadi yorde to ngal do gollirgal mu kanko kananke lam hakkundejo o ardo hitande fu fewde e demal ngal fa kiben famtare anni ko Aissat anni ko Imrana Kilo may ga hebanem do majundo fetan Ousmane Niali Boudi
e wi ministre komini do demal fa beyde sembinde lam o ana anni nangitinde e daranade de nagu gese demetede gonde samanko ma anni du wallirinde tracteur ngaji kanye buytude leytemel de refu sapo ngeju habu hokkude marobe dabaji e remobe tiagal dum itta yobgo lampo gureji ndokketedi marobe poli kanye liyi daranade pati dabaji mbujja e sodugol ton ngaji maro ujinaji noga e jagon e chapande tati e juude remobe fedde conseil supérieur nde holiti du golleji ngada le hitane jabbina de le majjun fa etawetti dallaji be kawri be kebi ton ngaji neenguji ko buri million sappo e go'o ton ngaji haabu ko yar ujinaji temede nay woni ko holiti wi de ministre commune de demal o kajen ton ngaji tew ujinaji temede e chapande jogon woni ko be tumi ton ngaji kosan ujinaji sappo e jeddi woni ko be kawrintini e ko buri ton ngaji liyi ujinaji temede e nogay didi woni kebaade
kolan jabato holtama wiide demal fu towgal sanne kanyuka ana hadale on do nokku hitane hikka do won do sera lawide odo anyaka prefet o bami dum dum ale dido deme ana wadani mambari gawri kanye ko nande mudum odo dabere kabe bami dum yalla be keba rende yimbe gombe tombe yude e terroriste be fa yotto yimbe tamo be dum mabbe do dido dati taggal lewru taggal ko hipmungoji ngadaade fewde e leedi amendi wadale gawo himbel hewbe kanyum en iwbe europe lamu kidal kanyum en kana wonde fatude lamu gawo le nyaloma hande o le wi gollirgal ngal be noddirta development social ko yottoto himbel ko yottoto galleji temede nay kanyum en woni njubbinaabe le nyaloma hande o bande noga e joyi lewru avrindo warde le nyaloma hande o hay kana ko be lamu hakkundejo o kanyi e gollidibe mudu en ngado be imma daraji bangal himme yurmel kanyum en kana wonde wadde ko woni e bawde mu en fu yalla ana faabo be do yimbel fa kiben famtare anni ko kanko docteur wacine ka hanke anni ko kanko ardido gollirgal ngal be noddirta development social gawo haltani mosa ak mahaha le gollidal kedjal am gondole on do nokku do fetan Ousmane Niali Boudi
ya 380
hakke galleji temetati e chapande jetti e jetti woni ngarnodi le timmode lewrume yabbenandu be ngari do gawo do min kebi wadde do faaba muy lam o ONG ngaji kanye gollide Nations Unies gonde le onoku daranade be himbe min ngadi e bod amen fu wallude be datinde be ko be kasindini ka non kasen le yonter yabbinande won galleji ngardi arande yo galleji chapande jetti kide bel mudun galleji chapande jetti e jetti be du biden kan daranade dum ben fudde kamisaare nde watti joni o e fu wona no gor ngoni hewbe mabbe le galleji woni ko bisima
mi d'accueil
mi andinam om tamdo wiide gollirgal ngal be noddirta plateforme des journalistes panafricain hulliti mette mudum do sanne tiagal ko kanko jottino wo kabaruji do ne shana takiyo kay Abdourahman Keita nangaso udda urto gollirgal ngal be noddirta pôle du national de lutte contre la cybercriminalité le winde do fedde dido yimbi nangugol so gottimata journaliste em so watta do e kaso kan hulita wiide hala wana ko yippitara e leedi amendi honono o wirani dum bonugol hakke do ko jamande non bonugol hakke yimbel be bangal humpintinede honono haniri
studio tamani mo fondation irondel do mali do kanyi e golli dimbe mudun radioji e teleji mali irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne le gouvernement norvège
yewtere amem zoom sur mom jogano om dom nyalom hande o ka ana wodan yimbel be jida fu kanyu en ka yikobe wonko be jogi wala ko be jogi ka fu abada kambe kambe beta alhamdulillah asita jara wonko hebani em do ben do yimbel kede usman nyalbuni
e yoga abada hejay le mabbe an hen tonton madu julaajo joggi do bawde sanne ya fu himbe an nyindir damal magasin mako golle mako ana yirwi ka non se hala kalsi halama na walude sakira mudun kongol gotol joggi kabaruji di wana non fu poti luma wela sanne di wattuji ana tiidi fa wattu yoga fay kureji mako anda wattu ya finimo nande woni e tiidallaaji wonno ko tagita e sitando jom sud mako ana darni almusaddaaji galle ana wada bawde mudun fu yalla galle ana heba ko hasindini li wattu jul yambereji mawdi o wadan ko wayi fu kano sita yafu wiyan ko watta dun hejata wattu fu noddan bandira mudun warbe holtinde wido hokkete dun hejata dun gonga tidallaaji ana godi monodo fu e chaddele mudun kano nena han yettude Allah wattunde wala e chaddele jukkinen du wadde golleji lobbi yalla be nabo dun gonda meden yeso
pammi kadde tay kabaruji amen di kike hande min joti am san hedaade min fadje feenu kudo seeda min garama nantinde on magazine amen jogani am donyalom hande o mayo rane wongo kala nyalomo hande o holtama wida ci dalaji kewdi wondi fewde e mudum yimbel hewbe kanyu enne mayo go ana wurni dum le nyalomo hande o ci dalaji fu hodu woni dabereji fu hodu woni ko han bamede yella mayo go kanyu kan heba haybede fa gasa aseta jara wonko hebani emdo on do magazine mo nuddirta hawalu aniko o hebani emdo majum do fetango modu sama se ku kanyu usman nyali boli en ke region
yela hewudi mayo ranego ina daraji kewdi ina gondi wadere wakal jun o wonande gollirre woninde ngodo mayo niger ni agence bassin fleuve niger madraji ngretedi e dogulli dal yimbe mairie serviceji tienam e pawtobe wobbe o pri berse yu gote ardibe gollirre agence bassin fleuve niger kedano
mi ngadi imma daraji yalla ndiyameji tunnude e tundeji jupetede le mayo ngo ana sela mede jidi dun sela fa laba wondu jom en wotroji ottobe tundeji ana ja ana jupo le mayo ngo mi mo ini plaque ngaji mi darni nokkuje yogaji holtinde wide edon hada eden nokkuje mi itti du domobe jaali nokkuje yogaji el ana cakkodun mi podir le commune naybo dum jukinan du wadde le commune ngaji ifu
le commune
tidala moko yodun kewal jarindi le mayo ngo funde utende sanne yajundu mayo ngo fewde gidali ngurudi e bi opri liberté ngo habbo na hasindini sanne fabaji tekudi kala kinibe ko warungudu
l'ensemble tidugol mayo ngo ene gonde habade dun kakina min keba bawde e do imadara ndatu du wutude nokkuje tidude le mayo ngo mi ngadan jooda hala hollitinde himbe ndartude do balli nguji faabotobe yalla miden keba o imadara ana laato no tidalo binirte jogala won ko min gondi joni
awobe golobe zarne e kunande mun en taki jati utugol nafakaaji mayo ngo e bonanda alhal golliji di kedana siru mayga awowo e isuf jallu gollo zarne
jiga kumbiso
di hebe le mayo ngo ndiyam dan fu boni sene jukirini le dubi ngaroji lingu fu hebataake le mayo ngo ayya ndiyameje nyegeje tunude himbe ana loto yogabe du anja ana juppo kosam hono dun e nandoro mudun le mayo ngo dun ana tuninango antidango
to dido aniaji ngettamo sene wonade dunke en hawaluji ngobbe kay hultivide e dihani fa hande sembinade e hono ni gawsu berte andon do hawalu
cela ne suffit pas
abama ko do e nokkuji godde himbe ana ndema bangge mayo ngo sini ndiyam dam nabbi leydeji di ndettoto le mayo ngo dun ana wawi tidude ngo nenno ko hani wadede ndarte yala dangere mayo ngo ana wute ndarte hono ndiyameje de labinirte
andon de golleji haybugol mayo ngo yule imadaraji haybugol hawalu kila leru decembre 2025 golleji habo kabaru damaji ngada le nukuji kewdi leydi ndi kage gollido kewdi nangama di bonnama dun to buguni yamfulla gabakoro baginida e katibugo